This is DJ Sir4. DJ Sir4. You're listening to Urban Turn. Music. Kenya.
Stucky stress. Stucky my pressure.
It's a new world.
Big sound, big song. Mazahini.
DJ Sir4.
You can't be me. Talanta is my passion.
Big deal, big time. Mazewashati.
Square DJ's Entertainment.
This is Mangoto Mingi Siati Nini. Team Kua Malo Kua Maliza Kua Fini.
Vuta kitu keti kwa makini usikize mix. Mix za DJ Sir4. Bas.
Hey yo, Metro Sukar.
Get ready for a tone. Entertainment experience. Change the game forever.
Lika tuko F2, nditi, fina. Supermarket to bebe kama miracles a jini. Lika tuko F2, nditi, fina. Lika F, nditi. Lika tuko F2, nditi, fina. Supermarket to bebe kama miracles a jini. Lika tuko F2, nditi.
The mix doctor.
Lika tuko F2, nditi, fina. Supermarket to bebe kama miracles a Jesus. John Minor, Veka Veka, Massive, Kamzozo, Kazoze, Matawini, Ogana. Na kwani form ni kiani, kasichana ni mrembo fulani, maga sete visani, tazuka unipati, ura disco siyani, Predator inaosha taxi, rasa napiga mbati, tishoto jani kaki, stenje misilali,
silali,
njegia nataka ngapi,
ngapi, ngapi,
mesemo liona wapi,
wapi, wapi,
singoja na kamsahi,
sahi, sahi,
na stenje misilali,
silali, silali,
njegia nataka ngapi,
ngapi, ngapi,
mesemo liona wapi,
wapi, wapi,
singoja na kamsahi,
sahi, 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 sahi,
sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, sahi, Chrome jean after shorts ni kuchoma, ni kuchoma, ah, ni kuchoma. Hey Miss Fatty Fatty, you nani murder. Me hit him, me na tell you taku bona. Chrome jean after shorts ni kuchoma, ni kuchoma, ah, ni kuchoma.
Mrenga ni mbichi, mbling ni za isich. Mpua ni body shati bagi ndani jip. Jana achi, wambo kesho creep. Yani mama wife, wife ya lafu pipi. Mrenga ni mbichi, mbling ni za isich. Mrenga ni mbichi, mbling ni za isich. Mrenga ni mbichi, mbling ni za isich.
Mpua
ni badisha kibagi ndani
jisi. Now hear this.
Mrenga ni mbichi, mbling ni za isich. Mpua ni badisha kibagi ndani jisi. Jana achieng leo, wamo kesho Christine. Yani mama lafu wife ya lafu bibi. Malikani fisa, fika maipe. Situ lisunda kama over juu ya deep. Nganya kasi mbichi sezi panda yoni lori. More money, more problems, uwanga ngori. Na uko daista ni nwa super kama 40. Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni.
Square DJs. Entertainment.
Walai malai, imetuliza na DJ wangu wa nguvu, DJ wa maana kabisa. Anaitwa DJ Sir4, Jose Mix. Hata ngombe yangu inachizika inalia bonfire.
Kidato na dhani mnatutetea, lakini mmetulia, kuna kitu inendelea. Kemikali na react ka potasha, mna daro na belong, nile daro ya mamasta. Kula omelette na mimi na chinja roaster. Ever working dina yangu haiko kwa rota. Kenye na bringa cross ata na doto wezi chora. Join the dots, never been a camcorder. Na karibu na miu, napoteza kamkoba. Kabari baridi kuna rock badimanga na ukimteparize kabaridi wuna lala skecha komba tumbaya yambanga na beba pegs ama na beba hanga na pika flash ka flash but faster walitushoma pasta ma good guesta ukichocha mgema maji anaongeza mtakosa nukileta bako za favor unacha watu hii change ukitumana Body girl gangsta, body girl gangsta. Body girl gangsta, body girl gangsta. Body girl gangsta, body girl gangsta.
Martin,
body girl gangsta, body girl gangsta.
Mishuka now, change got na trow. Mastingo mingi na hizo dead in the zao. Eyo selector, goda lafu, goda tena, kwanza juu mastingo ni. Mishuka now, change got na trow. Mastingo mingo mingo mingo. Mishuka, mishuka, mishuka now. Eyo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, kwanza tu mastingoni. Kwanza tu mastingoni.
Yo,
kwanza tu mastingoni. Kwanza tu mastingoni.
Eyo metro sukari.
DJ Sofua. Mishuka now, change got na trao. Mastingo mingi na hizo dead in the zao. Eyo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, kwanza tu mastingoni. Deadly, 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 deadly,
Daystar, Emily, Emily, atoti na mebeba, heavily, heavily, anakaka Gen Z, 22, 23, na ule rap upenda masanzeni, enemy, enemy, bato inadi na machaji, tukime divided, marimfo zimewaka, bansendwa na ya chemistry, na tukukwe de jing, kere emusha na Hennessy, tumefika na masenke na masubi, ni legacy, stingon za kiji, za kizing zing, na mapet koma mati na mambling bling, old school, kama vanda sana village, na skiza maridi, cartel na key bridge, DJ Dope can just put you one by one. Mambo ni fulai, let's have some fun. Eyo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, kwanza tu mastingoni. Deadly, 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 deadly,
Penda penda kuzilika, penda kicks, penda tigers, penda hizo hits, six sexes kiwa bam bam. Penda hii, penda that, slow but tende chop chop. Penda hii, penda that, slow but tende. Penda kuzilika, penda kicks.
The mix doctor.
Penda kuzilika, penda kicks, penda tigers, penda hizo hits, six sexes kiwa bam bam. Penda hii, penda that, slow but tende chop chop. Penda hii, penda that, slow but tende chop chop.
Ay, kudade, ay, ina do deja. Ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kudade, ay, nina do deja. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Cheki, cheki, mina we, ha, tuna do the math, eh. Sarenda, take over, jo, angusha mabitha, eh. Baby, si ubendova, kwanza venye inafa, Sia, tina chocha, mina penda hikifa. Ukidigi da digi da pale tu kwenye machuom. Mina sikia, sikia, ni kama ni komandom. Sai, niko zone, mamizinga ni za chrome. Manzi, unanibamba mahali, nitachukua loan. Na kulamba tu pahali, pale sehemu flani yani. Na utamwaga misi jui, Johnny majigani. Nikimaliza, utasema Johnny nani daddy. Harry Krez, ule boyo machine nani.
Anpenda, anpenda kuzilika, anpenda kicks, anpenda tigers. Anpenda hizo hits, six sexes kiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but tiende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but tiende chop.
Ay, ay, kudade, ay, ina do deja. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kudade, ay, ina do deja. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Dead, 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 dead
deadly, dance me deadly, 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 dance me deadly, 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 dance me deadly, deadly, ku finish ku malo, liyo ku donjo, deadly, deadly, dance me deadly, 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 dance me deadly, 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 dance me deadly, deadly, ku finish ku malo, liyo ku donjo.
Jibaga Jack na msuma ni wajuja, fine pretty pretty fanta shape ni ya chupa, zake si za nyayo ni za matunda, adimpe flani kare na mezirunda. Form ni gani suna jo, form ni parting, form ni airplane mood, som ni party. Gone me care day mo suck di panty, come to party rasklat, come to party. Bank ni gani nyo na deko sunda ganji, we mwena jeti kamina deko shika gari. Wanami on the beat susha joni maridadi. Deadly, 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 deadly,
deadly, deadly, that's me deadly, 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 that's me deadly, 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 that's me deadly, deadly, ku finish ku malo, liyo ku donjo. Deadly, deadly, that's me deadly, 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 that's me deadly, 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 that's me deadly, deadly, ku finish ku malo, liyo ku donjo.
Baupenda kubonga sana, wena ni jondo itu hapa. Wapenda kubonga sana, wena ni jondo itu hapa. Freaky girls wapenda kuniroi kama pen. Short ladies that's my type, uki ask what I tell. Gashie na my boys on lika sina knife. Vulai vulai, kuchai kuchai. Kani mblena tunablock and delete. Spendi wadi aji wakikam on my feet. Wabonga tu sana na tukimitwa na freak. Siwezi nidi nyuma kama fish tuna. Tuko wabling wabling, tuko jabling jabling. Kuwa kata stingo zote kuwa maji maji. After luta di kuongeza tu makucha mami. Na kama ni mrazi ya kunanga kusafisha. Napenda kwa jibika, keri tu ni wrong. Uki strike kuna buaka. Sipendi maiti na wau banja tu sana. Ni kama tu preacher wa maili saba. Wapenda kubonga sana, wena ni jondo itu hapa. Wapenda kubonga sana, wena ni jondo itu hapa. Wapenda kubonga sana, wena ni jondo itu hapa.
DJ Shafoo.
Jaba kajaba kajaba jaba, sini wakulaji jaba jaba. Tunapendanga kajaba, sini wakulaji jaba.
Limpweza
kajaba kajaba kajaba.
Limpweza
sini wakulaji jaba jaba. Tunapendanga kajaba, sini wakulaji jaba.
Lumbuta
heri nikose kukula
upenda,
lakini nikule kajaba. Heri nikoko heri niko
uta,
heri nikose kukuta, heri niko
uta,
heri nikose kukula
upenda,
lakini nikule kajaba. Ni heri nikose kukulana, lakini nikule kajaba. Napenda vile kauni tati tati zanga, napenda vile kauni pele kaga drrr. Napenda vile kauni tati tati zanga, napenda vile kauni pele kaga drrr.
Kajaba 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 jaba jaba, tunapenda nga kajaba, sini wakulaji jaba.
Limpweza
jaba kajaba kajaba.
Limpweza
sini wakulaji jaba jaba.
She never met nobody like me. Never met a lover like me. They don't make no boys like me anymore. Like me. She never met nobody like me. They don't make no DJ like me anymore.
We make a girl put go. She love down in a month ago. Make a girl sweat, make a body go. Dancers no middle up in a no puppy show. I want to them there, see them there. So we see one girl like him, so me mush up there. But body like Nicki Minaj when she jump up there. In a me push me, I give what she want.
She never met nobody like me. Never met a lover like me. They don't make no boys like me anymore. Like me, she never met nobody like me. They don't make no kings like me anymore.
I want me give her what she want in the bar. She whisper to me that she never love the way we are. Look how she look good when she whining on the star. Girl, I say she love the glammy like a rock.
In the sunfire, kuna piga party. Piki piga friend ndiye nyuma uni party. Si upiga party hata kama tuna ganje. Si upiga party hata kama tuna ganje. Utanipata ndani ya chum nikiwasha tuki bomb. Bila napiga sheru wazi sema niko na kalop. Leta, 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 leta tuki plum. Nataka ni feel niko 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 ndani ya zone. Na siki shanga kulikwata wala lo. Niko zaba ndani ya pambla nika wamba dinkito. Kitu bigi niko mingi kulikwata rigiji. Kalite kwa kale hulo kulikwata rigiji. Na tete mekani niko na kifafa. Stories zina bamba. Apa ni stories za jaba. Waita, leta, ongezea waba.
Mamuru amechanga wanacheza na rana.
Mimi safa, ninapenda piga party. Ikifika friend ndani ya nyumba unipate. Sio piga party hata kama tuna ganja. Sio piga party hata kama tuna ganja. Mimi safa, ninapenda piga party. Ikifika friend ndani ya nyumba unipate. Sio piga party hata kama tuna ganja. Sio piga party hata kama tuna ganja.
Kama kuna jam tumia boda boda. Pesa ya mzinga ama kota kota. FWB mane dige hota. Icheze chini ya maji ni kikuokota. Ikue underwater, 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 underwater. Ikue underwater, underwater. Ikue chini ya maji kani kuwa chota. Ikue underwater, 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 underwater. Ikue underwater, underwater. Ikue chini ya maji kani kuwa chota. Super ana dime niko distant. Niko na assistant. Na echeza kismat. Friday ye ni muislamu. Sunday Christian. Matem ya corona hakukosa levya extian.
Assalamu alaikum msomali. Anani dungi achona dai mfumari. 3 AM ni kutoa masuruali. Alafu by 6 tuko Edgar Obar.
Kama kuna jam tumia boda boda. Asa ya mzinga ama kota kota. FWB mane dige hota. Cheze chini ya maji ni kikuokota. Ikue underwater. Underwater, underwater, underwater. Ikue underwater, underwater. Ikue chini ya maji kani kuwa chota. Ikue underwater, 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 underwater. Ikue underwater, underwater.
Jo, kuna kiaroma kina kamtoka inside. Ambenye nimekisoma kina kani kidelicious. Kwele mejana imelisho kipingizwe. Na tingika tingika diva sini divalicious. Badilika mamna kucha kuku pick up. Mbona sona baki home na mimi ndo your big man. Wepiga smile mindo talibia picha. Na dina na di malaika na gilia di. Ya mana tipsy.
Yeni malaika 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 ya yeah. Malaika malaika malaika. Yeni malaika 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 ya yeah. Malaika, malaika, malaika. Nasema deep, anataka dina. Anataka di. Yeti kamu nikupeleke dina. Niku bless na di. Na 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 na. Nasema deep, anataka dina. Anataka di. Yeti kamu nikupeleke dina. Niku bless na di.
For Booking Square DJ's Entertainment, now we offers quality affordable gear system. DJ services and photography for hire. Square DJs, we are the best, because we are doing the best. Ziki Worldwide, media pool for high quality music production. Video pool, extended it, and more exclusives, remixes, edits and new releases. Contact 07063872230725986549. Or 07259865549. Nimato, fire.
Natosha sikia kikingia ni kuplas. Huko nga badu na chupi wa madam so. Anguka nao itabaki meflow na vibe. Anguka nao koko single for now. Mdaki mdaki disngeja patikani. Hadi late night sa sita ndota ni why. Nikupin location na nkofana na hii. Sukate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa irizo release. Acha ni kushow konza form ya didon. Nisha shikampua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Se tunasikiza Shin City tunafeel free. Take a video na post pale NGC. Jina ni
DJ Sofour.
Anguka na anguka na check it. Anguka na twende down low now. Stand up to your feet mikono juu alafu click. Kuliza pesa alafu one leg. Anguka na one leg. Anguka na anguka na anguka na anguka na
anguka nayo kama uko na new cut. Anguka nayo kuna party na magwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Anguka nayo ati, anguka nayo ati. Anguka nayo, anguka nayo. Anguka nayo ati. Ati, anguka nayo. Ati, anguka nayo. Na katika msupa weba njuka. Cheza chini kukondezo matuta. Anguka nayo baby galusha itika. Mdagi mdagi matisho za wadagi step. Ama darling, tambu serikali. Juni serikali, tamka Simda chwani
noni. DJ Sofour.
Don medunga apo downi. Chi kutekiwa poa daily me. Chi haha. Sikia beba. Anguka nayo.
Anguka nayo.
Anguka nayo.
Anguka nayo.
Anguka nayo. anguka nayo.
Anapiga pick ndani ya nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndani ya nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up.
Ninapiga pick juu ya bed na mtumia speedy speedy. Last scene alificha ni kwa nini. Anajua baby wake huwa cheesy. Ni chini ya maji miu mficha kama siri. Kitema taxi nkam hivi. Nduna kaa mimi sipigangwi na baridi. Soko nikirudi nishatoka by jioni. So ukiseki guaranteed hunioni. Ukitaka mina bend down receive it. Legs to the sky tuachane kwa nini. Yo ni ita mama sneaky linky. Can't cheat kandai mini wako amini. Ukitaka mina bend down receive it. Legs to the sky tuachane kwa nini. Yo ni ita mama sneaky linky. Can't cheat kandai mini wako amini.
Anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat so manze
hepa. Pigwa mengo na crew inatana sua. Dodge car arrest meka mnasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. King body malo. Pigwa mengo na kutakutana tana tana tana. Pigwa mengo na crew inatana sua. Dodge car arrest meka. Pigwa mengo na crew inatana sua. Dodge car arrest meka mnasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. King body malo. Team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo.
Vigilant avatar head airbender. I'm still a problem to Avengers. Moving like a stunner power ranger. Jugu ni kichana na mavela. Ndugu waki itanon kuwa beba. Juhizi sinjaro za kitoto za kitini. Busy the streets mangoto mingi siati nini. Team kuwa malo kuwa maliza kuwa fini. Easy still maviboko mingi yani beatings.
Cheki ya mchuapes na kudingli. Mami huyo ni fresha nanga degree. Minimal pressure kaumeti ya PD. Mwalimu wa matha tumwechesa ikibidi. Na tukiziji sign kujiamini. Kama mpoa amedunga hits na mini. Team ni ya kumalo kumalo. Na siya tinini.
Yo metro
kato. Kazi wala lechini.
Pigwa mengo na crew inatana sua. Dodge car arrest meka mnasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. King body malo.
Team kumalo kumalo.
Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo.
Machina magwashu tambwa mababy girl. Na kama na kulinki natokea vile nafaa. Kasi lags ni clap sana vasta ki benzo ama beam. Anataka ni bebo juju ya senke. Senke juju ya senke. Juju ya senke. Senke juju ya senke. Juju ya senke. Senke juju ya senke. Ni benzo ama beam. Anataka ni bebo. Juju ya senke, senke, juju ya senke, juju ya senke, senke, juju ya senke, juju ya senke, senke, juju ya senke. Inapita ush, Kawasaki, Ducati, mambo shava, ikisepa huipati. Ni bajaji hucheza doba za mandi. Debe imesukwa ikipita umondani. Chali flani ni gwangi, simhandi. Yani ras, mwasi, yani mwangi. Kani oti na muitanga type C. Juu ina charge faster ikiwa ndani. Niko alpha king. Nyondoko sim, aluta inashika wapi jim. Mide mauru, shikwa penching. Mama yo, leta mambling. Juu ya senke, mina kujia mechi. Kika Nairo, jam huwa kesi. Passenger ningeus flani, keki. Wetegea, mina leta vitu deti. Machina, magwashu, tambwa, mababy girl. Na kama na kulinki, natokea vile nafaa. Kasi lags ni clap sana vasta ki benzo ama beam. Anataka ni bebwe. Juya senke, senke, juya senke. 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 Juya senke, senke, juya senke.
Anapenda Lakeside Boys sample ya Breeder Prince Inda. Coastal Diva kwa mkono ina. Yoche zanga Call of Duty sa zingine FIFA. Goli toka Inda, Paulo na Sila. Digita, digita, digita mabombo. Kwela haga bigi kaile keja ya omolo. Breeder na malines kasuti
za Charles Njondo. Tongeza kichele na punguze mudomo. 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 Tongeza kichele na punguze mudomo.
DJ's Entertainment, DJ Safour, MDY The Mix Doctor, SAFOUR, Holler 0706-387-223.
I'm the wrong guy, sina shauri za moyo. Talking a loving tone, bada haupati do. I want peace, usini ite darling. Thanks for the loving, mina penda ganji. Tuma kwa hii namba nimekupigia nayo. Do yangu ya biashara siwa ringia nayo. Kata ila tunasele na mastingo zita trend. Rende hainanga mbwe mbeza kisele.
Nika mbele, chele, chele, shake chele, chele, shake chele. Chele shake chele, nika mbele. Chele shake chele, chake shake chele, chake shake chele, nika mbele. Apa ni, utu chake shake chele, utu chake shake chele, utu chake shake chele.
Namba hai mbe, pe, 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 pesa. Namba hai mbe, pe, 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 pesa.
I have a bad habit, I like fancy things. I have a bad, 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 I have a bad, 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 bad. I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to pay. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big. Say I get on my mini absentee. Say I'm angori mingo chora bees. I have this one friend who says sad to be me. Muhe pangori bill apology. Napendo daku kunyo China friends. Nisikia flanu likuwa rent na ex. Msee flanu kuta hapa na chest. Mumpiga macho ndo I take offense. Niko kiroro kanolini back then. Picha kingwelo niko kiparana. Nasikia kiringa metokeleza. Niki mcheki mina puta na ye. I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big. I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big.
Nikikuchoma tire, keep it clean. Usipake mate kwa filter please. Si ati naringa manze vile na feel. Sauti kikohosi unipea dhidi. Nikikula kachumbari misipendi kukiss. Yo mdomo yo unuka vizi. Napenda BBW na skinny chips. Mina penda wote, mina penda kumix. Nikipula jaba musikia kuchekana. Nasikia hanja mzimeni panda. Natuma mameseju siku sa saba. Nikitafta dem kule tutakulana. Mina kunywa supu ya kutoa hanyi. Shot mbili ya kutoa hanyi. Mongeza mzinga ya kutoa hanyi. Kisha nalewa nikitoa hanyi.
I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big. I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big.
Nasikia kuseti, nasikia kubleki. Nasikia kuzito kadogo siketi. Nasikia kumedi, nasikia amazing. Nasikia too fitty, nasikia too easy. Nasikia kuseti, nasikia kubleki. Nasikia kuzito kadogo siketi. Nasikia kumedi, nasikia amazing. Nasikia too fitty, nasikia too easy. Nasikia too fitty. Nasikia too fitty. Nasikia too fitty.
nasikia tu fiti. Oya chati, songa na mimi. Zero shapre manze jasho ni ya nini. Moshini ya nini, ma foreign, organic, ma various na kidri. Nikona pake, ma shillings. Nazikishika usiadisie na ma feelings. Unaleta ngangori na vibration ni ya healing. Rusha mabega, ntakufunza hadi lini. Kama zimeshika, mina kam, mina kam. Nalenga huyu chali ya kajam, amejam. Mina kunywa gin, stakiram, stakiram. Ndagawa juni yangu, unangam, unangam. Nasikia kuseti, nasikia kubleki. Nasikia kuzito kadogo siketi. Nasikia kumedi, nasikia amazing. Nasikia too fitty, nasikia too easy. Nasikia kuseti, nasikia kubleki. Nasikia kuzito kadogo siketi. Nasikia kumedi, nasikia amazing. Nasikia too fitty, nasikia too easy. Nasikia too fitty. Nasikia too fitty. Nasikia too fitty.
Ten out of ten, can he rate? Mama joko best, na mama ni bang. Bila dent, nyuma pia ko blend. Alini cheki gram, waka bend. Ana kani text, ana deku.
DJ Shafur.
Ten out of ten, can he rate? Mama joko best, na mama ni bang. Ten out of ten, can he rate? Ten out of ten, can joko best. Ten out of ten. Nauta ten kani rate, mama joko best. Na mama ni bang, bila dent, nyuma pia ko blend. Alini cheki gram, waka bend. Ana kani text, ana deku kam. Then I come, then I come. So baby kuja ivo.
Usi worry baby doll.
Kuja ivo.
Babe kuja ivo.
Ivo, ivo, ivo.
Babe kuja ivo.
So baby kuja ivo.
Usi tense baby girl.
Kuja ivo.
Babe kuja ivo.
Ivo, ivo, ivo.
Babe kuja ivo.
Ala. Kuna venye naji feel complete. Tukiwa na wewe ndo nikute my miss. Akinipa hiyo kiss mathematically breeze checki. Kitu ya fast achana noli hiat ati. Yunakudai nilisare kwa tukuote. Look best tukia chilia hit. Tumezoza kila chom toka kite hadi ngong ha. Niko mali in love kile kwa maji. Physically fit nime drip mini grip. Unajua unanga form ukijipaka cologne. Ups like wezi no tusha badilisha flow. Maze kitu huni boni madema wana do. 10 out of 10 kani rate mama joko best. Na mama ni bang bila dent nyuma pia ko blend. Alini cheki gram waka bend. Ana kani text ana deku kam. Then I come then I come.
So baby kuja ivo.
Usi worry baby doll.
Kuja ivo.
Babe kuja ivo.
Ivo ivo ivo.
Babe kuja ivo.
So baby kuja ivo.
Yeah. Yeah.
Dance baby girl kuja ivo.
Yeah yeah.
Babe kuja ivo.
Hanja msai unani unaitaka daily kila wiki ati sex in the beach. I said do you really love me? I mean amenitoa umoja amenipeleka dub. Ananipeleka campin skin ile voodoo. Anaitaka pia mabeshe wake wa udu. Enjoy. Mashini banana. Ay. Mashini, mashini banana. Ati, ati, mashini, ati. Mashini banana.
Gat, dati mengwa kona bats. Si bat, napenda nikidunga nganganga. Hiyo dat, tusikatch. Unapewa mecho perform.
Why?
Unapewa mecho perform.
Why?
Styles ni deadly, deadly kila aina. Unapata leo perform.
Why?
Unapewa mecho perform.
Why?
Unapewa mecho perform.
Why?
Styles ni deadly, deadly kila aina. Unapata leo perform.
Why?
Sneaky link, attached. Na shingwa
why?
Na itapa ndo na chuck. I'm just that kind of guy. Na weka ntema kidogo njazi wakarai. Makofi ni kizaba ni mazaba zaba zai. Big spoon, maragwa on my plate. Zina kelele, I just wanna get a taste. No more cream for your cake. Sina gamasi, I can make you say woshe. Kiuno yoki, uno yoki, uno yoki u. Kwa DJ unadunda, sina pendo kijitu. Kama siso, mkiwa chini woko juu. After lika ni mabu.
Unapewa mecho perform.
Why?
Unapewa mecho perform.
Why?
Space ni deadly, deadly kila aina. Unapata leo perform.
Why?
Unapewa mecho perform.
Why?
Unapewa mecho perform.
Why?
Space ni deadly, deadly kila aina. Unapata leo perform.
Nikijibambis.
Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale.
Nikijibambis.
Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale.
Nikijibambis.
Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale.
Nikijibambis.
Stop planning, throw money, spend money, make money, nisio bani. Ukiboeka kuja area, tulie ndani. Signal meshika kama area, tuko mbali. Aki meri 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 go round. Uski badu niko nyama yako still in the skunk. Ade kili me hang, iliko still kwa plan. Temi water guan, niko juu ya mira. Non stop, nenda sana Bangkok. Kome chuka kuniono na za cheat angle. Uncle, tani penda bali force. Uno nanga niki grand dollar, nga tani jokes. Nipipo kam kam na bali kuingo tako. Anyi walo penda tam tam. Unye madu, hasa sabuni ya roho. Mambie na fota goes now. Ule waro, mambie na
like a boss.
Hapa na pali, hapa na pali, hapa na pali.
Tukiji bambis.
Hapa na pali, hapa na pali, hapa na pali.
Nikiji bambis.
Hapa na pali, hapa na pali, hapa na pali.
Tukiji bambis.
Hapa na pali.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda wema pewa tak pewa kwangu ni clean so butafagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapigenga trio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani toto la home Kenyan girl. Kanapenda ganji she ain't a home. But chukwa hii party vibe ko top. Kwenye flow joka na perform, joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Bok napenda stick proper. Big Bok ili akona Big Bok. Napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Bok napenda stick proper. Big Bok ili akona
Sifurai ya mboza kwe marira. Ozambe mzibu vio kwe marira. Me mbozi se kabia. Mbozi se kabia. Me ajiwe yesoza. Ajiwe yesoza. Shifura wena msanze nga kirira. Nga kutefene kwa sike mi ula. Ozambe
Kijono. Shifura mpaku baby ondieko. Nina matoke kankueko lieko. Sose jina kulua breko. Aliachajiwa kwa kentaka jena medo. That got me money, wanna cut you for me. Nikizamwa ndani, kana skizi ya mgazi uneza tell. Kana penda mananasi, supu yo crown na teleza makamasi. Baby girl, na digi uki bounce digi da. Kago flina sungo na nipatia kichara unazosa. Zigo malifisa na imenona. Yosma mesha kise na monchoka. Baka na wika, trio wange.
Ozambe, Ozambe Bambi, Ozambe, Oza,
Ozambe, Ozambe, Ozambe.
Yani buddy mwite Gen Z akona luku za kibabi yo skiza Jay-Z. Akunyongi makali anapiga JD. Lakini tu Ozambi ndo skiza daily. Akona kwela na figa huko nyuma amebeba. Anapenda nginyo na mastingo ameweza. Pale kitandani venye mihu ipeleka. Nikisha ipiga inabakia mehema. Oh Hari.
Unanimaliza.
Oh Hari.
Unanidigita.
Oh Hari.
Unanimaliza.
Oh Hari.
Chifura, with the dimples, wow. She's the girl I want. Abalala setaga. Come to me, baby, baby.
Oh, Ozambe. 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 Oh, Ozambe.
First of all, niko class 4. Baby girl, anadai ni wash and dom. Sezi bonga fiti jumi ukuwa don. Sezi banja mta, mindo father son. Izi sisu, unajua mindo melgun. Ukibanja na ni, unapigwa boom. Kani happy, my guy, itajipa soon. Usi worry na life, itajipa noon. Ni weekend, iwa life, zimefika moon. Na madiva wame chrome, nimefika zoom. Usi zime, my guy, sunajua rules. Tunakata, walae, adifike noon. Unati una tik tak nini, baby una ass una tik tak nini. Izo ni nini una tik tak nini. Ine mabusa mebe kwa sin. Una tik tak tiktok una tiktok nini baby una ass una tiktok nini hizo ni nini una tiktok nini nini ama busa mebeba sini
spendi manza mekauka haga manza mestunya napenda haga jelly 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 asiko na dimples uko single niko single tundekia maiko ni kuonyeshe kichinjio msupa chambio nika fresha kanairo kienyeji special manzi ni kienyeji na kwambia kwa TV anapenda kumkumbagia kumkumbagia ana tiktok alafa na nikalia
By the way, let me tell you my inner demo squeezy huku get before they tell you majina dakika mbili nkimdishi usisahau my life Ati tick tock, baby uneza flip that Sit back, tick mouth, mbako shikwe Cup mali neza shika, haduku we sprinkler Piga, 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 pia mabeshte feedback Iwe kalala makamene Kumanisha nika pienga makanene Make sure katalala bada ya kineme Kau nada wama pigwa nyere
Una tick tock, una tick tock nini Baby una ass, una tick tock nini Izo ni nini, una tick tock nini Inia mabusa mebeba sim Una tick tock, una tick tock nini Baby una ass, una tick tock nini Izo ni nini, una tick tock nini Inia mabusa mebeba
sim Donjo kudunda kufinish kumaiki kubamba nipe dance Kotha tena eka stance, unai mix na mastingo Unai mix na mastyle, weji tope tope Bilo nataka boro na dance Lati nipe dance, nipe Nipe dance, nipe,
Nipe ra, no mdindo kuzitoka Mguu moja bakle, fingino na inua Na vile unazikwenda inaka unaijua Mikono zote juu shingo upande ukitupa Ala, vile unaifanya Shingo ikai upande, nika unaikata Ala, vile unaifanya Ikai nika unashuka na bado unapanda
Kudunjo kudunda kufinish kumaiki Kubamba nipe dance kutha tena Naika stance, unai mix na mastingo Unai mix na mastyle, weji tope tope Vilo nataka boro na dance Lati nipe dance, nipe, nipe dance, nipe Nipe dance, nipe, nipe Ati ati nipe dance, nipe Nipe dance, nipe, nipe dance, nipe Nipe, nipe, nipe
Put it up Gali na de sampo ni pepete pumso wakia back Gali drop it down ikau na dine zame na ni back Ndani wayendo kwa goshikani nendege mindo rupa Napenda uki dance so slow Kati kati ya throat gali ya pretty Manduka kade duki tacha toes ringa sana Na kabdo weke chini piga pose mini fan Doma nuki kata kwanza na flow Gali kande kubaga nut na mini nakata Na jonga miaka uki siko na chakata ba Mama ni roko na nade kunembea na nifa Na nikipita na chatisha nika na kicha
Baby chenza na mitwende Shika kiuno inama tena Zungusha, zungusha tena Zungusha, zungusha tena
Yo Kapi
Mulu
Kama ni udu na I block Kena diyo star zone flani niko peaceful fully Focus ni doya unruly Sense iko juu kubishana nile vibe ya mapuni Kama ni udu na I block Kena diyo star Kama ni udu na I block Kama ni udu na I block Kena diyo star zone flani niko peaceful fully Kama ni udu na I block Kena diyo star zone flani niko peaceful fully Focus ni doya unruly Sense iko juu kubishana nile vibe ya mapuni Ini fire, tunayongeza kuni Tunarefill gas, tupunguze yo upuzi Tuna block, designer tutambui Boss India na bonga, live and direct Shera, shera, flows a kissing Jina kubwa, lazima wati Aki shera, shera, dandia na hi Ni kwa bukla, ama koma three
Ina do, 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 donjo, Do, do, donjo Ina do, 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 donjo, Do, do, donjo Ina do, 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 donjo, Do, do, donjo Ina do, 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 donjo Do, do, donjo,
Ina donjo yuko sawa No mana msupa squeeze ya pendagi kugawa Kama, kawa, kisha piga shawa Umeza zima kawa, jumi slali yapa yawa
Jirani akileta vako za besti nasty. Na venye ye ujikuta msexy. Wapi yeneza kuja kwangu apige seti. Na mida za kuzea nitajifanya limebleki. Huyo lock, ndenga cock. Kami ndo halimu unakujaja pa na pok. Kauna stock, neza talk. Jizo no ni nice kitaka kutoa lock.
Ina do, 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 donjo, do, do, donjo. Ina do, 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 donjo, do, do, donjo. Ina do, 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 donjo, do, do, donjo. Ina do, 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 donjo, do, do.
Ati dance kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Ati dance kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Nilimwita hey kuja straight Kilimani. Msopa libambika nikisema ye ni mali. Na hang na majika ni form to na kill. Ini doba safina ni genge imeti. Tabingine real kishika mic memes. Kolabo siyo free tukipop wana breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta Snapchat tali kama kaitisha. Juu kuna time nili dating sisters. Wanafanana lakini misi daiti flow. Kiyo mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali Halima na Hadija. Unapimanisho kitumio mapicha. But kitu real surese kuchanganyisha. Na pigia Shakilo ti dance la lisha. Ni dance ama juu. Dance kishika unazungusha mku. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ama juu. Ini dance ama juu. Ati dance ama donjo. Ini dance ama juu. Dance kishika unazungusha mku. Right to the left unazungushia juu. Again again sama juu.
Leo ni kufinish kumalo.
Finish kumalo.
Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo.
Finish kumalo.
Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masani riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok nele kwela no no no. No, ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba. Sana kwanza mapacha zuwa tupisha rada. Cheki lukala tupenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you're taking you for granted. Yani for money unapembuda puna. Yana bant noja kam sasa unangushia champ. Petty FWB, what the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo.
Finish kumalo.
Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo.
Finish kumalo.
Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Leo ni kufinish, ni kumalo. Ukinza jikongo baby girl double trouble. Niko juma steam, wezi hano. Ukinza jikongo baby girl double trouble. Leo ni kufinish, ni kumalo. Ukinza jikongo baby girl double trouble. Niko juma steam, wezi hano. Ukinza jikongo baby girl double trouble. Leo ni kufinish, ni kumalo. Ukinza jikongo baby girl double trouble. Niko juma steam, wezi hano. Ukinza jikongo baby girl double trouble. Leo ni kufinish, ni kumalo. Ukinza jikongo baby girl double trouble. Niko Thomas team, wezi handle. Ukinza jikongo baby girl double trouble. Chunga mpua wako, nchunge mpua wangu. Akinza jikongo baby doll mambo trouble. Asha nyambia later na weza dudi mambo. Niko Thomas team baby girl uta handle. Kasi kukwethe niko kukana machaji. Nikikata jina wapua wamebaki. Juu Mr. Man amezima so idle. So mina girl tunafika house party. Chunga mpua wako, nchunge mpua wangu. Joki no kwangu wale mambo trouble. Tumetoka grab na zetu zimemalo. Mkiwa ma steam na mfinish kumalo. Aki baby girl sijoni ukini handle. Sako zimeshika vidhead vinoma. Utazima kwangu na mini kosoba. Na then kufinish, then kufinish. Ati leo ni kufinish, ni kumalo. Ukinzagi kwangu baby girl double trouble. Niko juma steam, wezi handle. Ukinzagi kwangu baby girl double trouble. Leo ni kufinish, ni kumalo. Ukinzagi kwangu baby girl double trouble. Niko juma steam, wezi handle. Ukinza jifongu baby girl jabo.
Lati raili kande mindu wanga na madama rapa. Ini story ya true, si story ya kijaba. Light ya nimbile mina katanga kawaba. Kufinish kumaloto kifika na kipanja. Na kwa nyumba nina finest, finest. Mama amebeba finest, finest. Na kwa nyumba nina finest, finest. Mama amebeba finest, finest. Come on left, right, come on wiper. Na wacheki sana kulikuwa ta sniper. Pin location, minda cab driver. Leo sitambo mimi nikapewa chiza. Nimejipin na mafo
renza juja chesa nikite patula letu kwa mteja tukumande na bado mini minyanya singo ni deadly mikule watu
imefika club dema mebeba bam bam water bam bam dema mebeba bam bam
Israeli kalemendu wanga na madama rapa Ini story ya tuku si story ya kichaba Laita ni gile mina katanga kawaba Kufinish kumalo kukifika na kipani Nama nyumba nina finance finance Nama kama beba finance finance Nama nyumba nina finance finance Siwa ama kia
Kati don't mind you Manini niko club na mapeng Wanataka kunitress usi tense mina kamsai Tata inadai Natenje inadai lakini stoke mita kamsai Sina ID Na banza akiuliza we misho Minta kamsa izi Ati mita 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 Ita ati ati don't mind me Niko club na mapeng Wanataka kunitress usi tense mina kamsa izi Kata inadai Na tenje inadai lakini stoke minta kamsa izi Sina ID Na banza akiuliza we misho Minta kamsa izi Nita 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 kamsa
Color blind but this ya naingia colors Na between school na career ni kuba Balance, cause I'm the big man with a big swag ninge kuwa ndula ninge itwa new balance between life and my school career bitch I made like 4M goja sasa DC ya niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer sana big dog nikibakwa nasikia approach with a caution kama silencer kuna dem huku unje sezi manager na wana anza kuniita ati caliber shots zangu zote kuwa loaded niko ndani big facts nigga ma zigzag nigga mbradi zangu kote kote utawainita niko kwa ndege kitu na beat ni time lapse na jet So I don't give a fuck
Ati 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 don't mind me Niko club na mapeng Wanataka kunitress Usi tense mina kamsai Kata inadai Natenje inadai Lakini usoke minta kamsai Nasina ID Na bonza akiuliza we misho Nita kamsai Nita, 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 nita
Muku fam joni moku cho Ching ching Mimi na jeretu kujoma bling bling Muku fam joni moku cho Ching ching Mimi na jeretu kujoma bling bling Muku fam joni moku cho Ching ching Mimi na jeretu kujoma bling bling Muku fam joni moku cho Ching ching Mimi na mina mina mina
DJ Shafu
Kucho ching ching Mimi na jeretu kujoma bling
Antaka this, antaka that Unasikia hubi bigala, nataka titu kaf Anapenda mukuchu, anapenda cash Na anapenda jugu seti kapta tu anze ku Antaka this, antaka that Unasikia hubi bigala, nataka titu kaf Anapenda mukuchu, anapenda cash Na anapenda jugu seti kapta tu anze ku smash
Akika napenda mukuchu, sema cash Mukuchu na mashash Kanapenda mukuchu na mabash Akiona mukuchu ana blush Kanapenda mukuchu sema cash Mukuchu na mashash Kanapenda mukuchu na mabash Akiona mukuchu ana blush
Anataka this and that yani Heels na bag Expensive things on a Instagram Aki fly ni first class ana chest the bag Kwa USA dubs then Doha Qatar Natasha Natasha
Yes papa
Unajua kurombosa
Yes papa
The left na right yani round and round yani spin your waist like a merry-go-round Anataka wig na mina mpea cash Nunua human hair season nyole za farasi Anapenda mukuchu na lipangi tax Ukimwitiaga mechi anajilipia cab Ni hot cake fresh off the oven Akioga na mimi yako sorted Haga big yako loaded Na napenda gado
Antaka this Antaka that Unasikia hubi bigala Nataka titu kaf Anapenda mukuchu Anapenda cash Na napenda juku seti Kabla tu anze ku Antaka this Antaka that Unasikia hubi bigala Nataka titu kaf Anapenda mukuchu Anapenda cash Na napenda juku seti Kabla tu anze ku smash
Akika napenda mukuchu Sema cash Mukuchu na mashash Kanapenda mukuchu na mabash Akiona mukuchu Ana blush Kanapenda mukuchu Sema cash Mukuchu na mashash Kanapenda mukuchu mabashi Akina mukuchu
Wa 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 Do me a do you see kifanya majambos marinette Wa 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 Do me a do you see kifanya majambos stimulate Wa 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 Do me a do you see kifanya majambos marinette Wa 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 Do me a do you see kifanya majambos stimulate
Akile ni siku ya madon, siku ya maboss man Watu wana joku boy Indele zone mbosha yako jondo inakubon Piga order ya kitu budone za sort Mbono na baki home Baby doll sutokea mini takusort
Mbono na baki home
Hakuna kubaki home Baby doll Piga shower 24
Hakuna kubaki home
Mbono na baki home tuende form.
Ah, leo tuko patina maji, patina wazing, patina wanati wenye wanapenda jing, patina mapeng wenye wanapenda sticker. What's up, kilichuja last scene. Ati kichorea uba tunacheza na manyanga. Na kicheza cheza na hama demu atakuramba. Napenda form na pia napenda shada. Usibaki home na unajua kina waga.
Unangama form, unangama do. Staki ubaki formless na kutolea form. Hapa galo na kutembeza kila sehemu. Nishimo gani za kanairo mimi sijano. Hapo hapo penye kumewaka ndio nataka. Faster faster niko na mbugi ya warasta. Kusiti ramsha nukate nyama kilo saba. Zimechacha na niko na mangu na panja.
Onona kana taka kona uke banjuka, banjuka, kateka. Chizi ya tu vibe kwezi dance ruka ruka. Nataka kona moves kidogo dance. Moves kidogo taka kona uke banjuka, 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 banjuka. Tolezi badi na vile akona bunda. Mamizo viting kwa kitu tu mononeza sunda. Zozi goni risk ukipiga 360 zina nifanya facing kiziona. Na bugda baby girl simama. Uwezi katika kome keti inama. Akni kamona piga deki simama. Uwezi banjuka kome keti. Uwezi katika kome keti.
Pilipili siyo ila inakuwashia nini. Kama ikuhusu unachunguza kwa nini. Kaha idumu niko hapa kwa nini. Kahu banjuki hapa unafanya nini. Tetemeshe hizo vitu fanya tuzitamani. Usipreach water na we unakunywa wine. Fast kidogo alafu na slow wine. Sahau shida banjuka tu. Banjuka tu.
Banjuka anzuka kateka. Chizi ya tu vibe crazy dance. Ruka ruka nataka kona moves kidogo. Moves kidogo dance. Moves kidogo. Moves kidogo taka kona uke banjuka. Banjuka 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 banjuka
banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka
banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka banjuka tembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Bota shembe shtaki alikuwa njege. Aliwekewa matembe akiwa na malele.
Wanauliza niko wapi niko rurasho. Kini kanairo mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Yapa raunde mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mambocho. Kani ngoma mina skiza nga world boss. Eti best rapper Kenya ni calligraph junk. Saze nyukto pizo kwa raundi huko New York. Niko insecure ile design ya sauti sol. Mademu amepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela ni nderere nderere ya lafu ball. Call model wangu manze sini breeder law. Nikidai tumbler new press major joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkua mbado zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkua mbado zipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jibaga jack. Tulienda wapi situ ko jibaga jack. Ay, jibaga jack. Jibag na jack. Jibaga jack. Jibag na jack. Jibaga jack. Jibag na jack. Tuliza tuko wapi situ ko jibaga jack. Ay, jibaga jack. Jibag na jack. Jibaga jack. Jibag na jack. Jibaga jack.
Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapa sana. Niki tisha we harakisha. Na niki na niki na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapa sana. Niki tisha we harakisha. Na niki na niki na niki kuita utaitika. Tusisumbuane juu hujafika. Na waiter shot unapima nje ya mollies na bado zijashika. Oh, Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tuko jing unacheza maloje. Ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover, mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Oh, jing tangu jana sitemi sitawacha. No, no. Budget ndio blanda. So dishi kwa kibanda. Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapa sana. Niki tisha we harakisha. Na niki
TV.
naka, ah ah, naenda hivi, naka, ah ah, naenda hivi, naka, tunapiga sherehe mpaka ipate nida, ah ah, naenda hivi, naka, ah ah, naenda hivi, naka, ah ah, naenda hivi, naka, tunapiga sherehe mpaka ipate nida, ah ah.
Location nipo kwenye inje na tunachoma to die your respect, ah. Kwa mfuko ni naka finje lakini leo lazima kashike, ah.
One by one, one by one, two, two by two, eh, kila mtu, eh. Uyungeo sana kam tukutu but leo lazima nitoke na mtu, eh. Siko area, siko kwa keja, eh. Ukinivutia, niko mteja, eh. Ustake jua mahali naenda. Nikifika nda post, we, utapenda, ah.
Naenda, hivi, naka, ah, ah. Naenda, hivi, naka, ah, ah. Naenda, hivi, naka. Tunapiga shere mpaka ipate nida, ah, ah. Naenda, hivi, naka, ah, ah. Naenda, hivi, naka, ah, ah. Naenda, hivi, naka. Tunapiga shere mpaka ipate nida.
Mina dance like this, like this, una dance like this, like this, tuna dance like this, like this, tuna dance, tuna dance, tuna.
Booking Square DJ's Entertainment Maui offers quality affordable PA system, DJ services and photography for hire. Square DJs, we are the best, because we are doing the best. Mziki Worldwide Media Pool for high quality music production. Video Pool, Extend Edit, and more exclusives, remixes, edits and new releases. Contact 0706387223 or 0725986549.
Skiza magi magi.
Mana tipsy.
Akisema ni like Johnny Cup na na slide kwa DM. Kila picha double tap, boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa kwa nampo wa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap, mabidhaa zina clap. Zina clap na yo beat zina slap. Kapetit kana wine juu ya lap. Na nacheki vena wine, mabidhaa zina clap. Nasikia kudeti Nairobi ni trap. Wapo watu na share kama story WhatsApp. Kona big party girl kaki wine zina clap. Kana lamba lamba lips, indication ya kiwap. Zina clap hizo chicks zina piga makofi. Black chocolate na changanya na topi. Tuna finish kumalo tunasunda kwa kofi. Napa tell wanga baby na tingishwa roboti. Akisema ni like Johnny Cup na na slide kwa DM. Kila picha double tap, boy child fresh and clean na na drip kama tap. Papa kwa nampo wa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap, mabidhaa zina clap. Zina clap, meo beat zina slap. Kapetit kana wine juu ya last. Na nakeki kana wine, mabidhaa zina clap.
Mena hips kenda wider. Anajishikanisha lipsa kunye cider. Mpale snapa na tutis tupo cider. Dime pada ime increase ya ni hustler. Yo cheki, yo cheki. Kama kawaida kiluku ni designer. Makeup ni fendi ya pendi zileza wa China. Moshi ni mbili za kinyongi ni telaita. Ngozi nyororo ni metia ni malaika. Zina clap mabidha, zina clap. Singiza kwa screen mabuda, double tap. Manze pola zimeshika hapo maji kama tap. Konyo na jificha na situ na pigia lap.
Akisema ni like Johnny Cup. Rama slide kwa DM, kila picha double tap. Chalfisha zina na trick kama tap. Kona mpua mtu na bidha, zina clap. Zina clap mabidha, zina clap. Zina clap ni upit, zina slap. Kapisit kana wine kwa lap. Zina wine mabidha, zina clap.
Injenjele, adiwe. Nasikia leo kiseti nzime ni kankan. Kona kihanja mkiona disako lina ni paradi we. Haa tuende makofi kona tuanga foma ita. Unafua fua ikisho na iva. Ali ringa zeyame kwa miya mta. Ah, ni tamu walae. Hofe kutenda sana walae. Usha ipiwa awa super form. Mukachipata we ni pimbi walae.
Tukaenda skwembe uyu ka Chinese uyu kangar. Tukapiga odi dance tikaleta miondoko. Right, left, madoido. Ati right, left, madoido.
Al-Qaeda, soja, Al-Qaeda. Al-Qaeda, soja.
Kilimanjaro, Kilimanjaro. Una pigana jaro, pigana jaro.
Sapi.
Pani lazima utoe kitu kidogo. Sijie friend mongo yangu ni ndogo. Alitaja pop ni kadhani ni jongo. Patia na nijua ni mtisha kimboto. Ratis changli ni ratis changli. Gali ndo nazawe tuibai. Gwash gwash roundi, gwash gwash roundi. Lazima uteze tini no simchai. papa na manzi ana bubble babuli kwani uoni venye amevai Samsung do IG, Samsung do Yamaji, story jo iPhone 99. How can I handle you when you drunk like that and I'm drunk like this? How can I trust in you when you lie like that and I die like this? Pressure, pressure, una leta pressure. Pressure, 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 una leta pressure. Pressure.
This is DJ Sir4. You're listening to Urban Tone. Urban Tone Music, Kenya.
My love for you, big, bigger, biggest. My heart for you, do, dunda, dundes. If you leave me, I will cry. The earliest. For you, I sing, 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 I sing, yes. My love for you, big, bigger, biggest. My heart for you. Do not do this. If you leave me, I will cry. The earliest. For you I sing, 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 I sing, yes. My love for you, big, bigger, biggest. My heart for you. Do not do this. If you leave me, I will cry. The earliest. For you I sing, 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 I sing, yes.
My Tony make you wet. My guitar make you dance. Pole pole kwa kitanda ngoja mini kupe. Nde my mango chocolate. My sugar kwa kikombe. Usijali waita leta leta waita ushereke. Na kuweza futi. Na for you I see ni de. Leta mchezo ni koradhi. Nla lenda ni mnifunge. See you spit in my head. With your pretty fine face. Nikunda nisipatuki mpaka utani tomenye.
My love for you, big, bigger, biggest. My heart for you, do not do this. If you leave me, I will cry. The earliest. For you, I sing, 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 I sing, yes. My love for you, big, bigger, biggest. My heart for you, do not do this. If you leave me, I will cry. The earliest.
Entertainment, DJ Sir4, MDY the Mix Doctor, SAFOUR, holler 0706-387-223.
Akikuita my dear, akupe mabia, it's a lie. Come here, unahurumia, it's a lie. Tell my dear, na unamsikia, it's a lie. Tell me ya,
aki men can lie.
And talk to the b****s in your phone. Yeah, you thought that I don't know what you're doing. Oh, you wanna talk? Okay, let's talk. Inaonekana unapendanga wenye hawa na masura hapa kule kwote kando kila pahali kashurabu. What do you want me to do? You're embarrassing me, you make it hard to be me. Lately I've been thinking about leaving. Cause I know you're cheating. Is it her, is it me, is it them? Basi boy, you can stand on my pema. Is I lost something to remember? Is it Brandy or is it Brenda? I think she's just a friend. Unadhani ni zangu. Is I lost something to remember? Is it Brandy or is it Brenda?
Nice to pick your shots, to vibe. Chromie caught up, Johnny Jamo. Jamo. Jamo.
Yeah.
Jamo.
Yeah, yeah.
Wario maper, ni mrembo mwite ni Jaber. Ni tamu, nimeloa hadi nkaswe. Chupa ni fiti, wacha ni caress. Shot, usi take excess. Nasi million se kutake excess. Green, wacha ni confess.
Tuna G na ice. Tuna G nice to big your shots. To vibe. Chromi go chop to ni jamu.
Shots ni tamu, leo tunaches mautamu, bashi mikrom utamu.
Pa 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 ri pa pa, ukishika mzinga tutaikata. Tunasaka, tunasakata vitamu. We got gin and more, sing along. We got gin and more, sing along.
Tukona gin na ice, tunajin ice to pick your shots to vibe. Chromi go chop to ni jamu. 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 Jamu.
Haya haya. Napiga vikombe, sitaki ni chome, sitaki ni lewe. Juni tam 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 tam. Sioni mbele na sinzia, ndio nazidi ya gizia. Waitaleta disia juni tam 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 tam. Sina stressi kibao, na mapesa kibao. Siendi kulala kwao, na kunywa pombe za ujuni.
Tuko na gin na ice, tuna gin ice to pick your shots. To vibe, chromi go chop juni jamu.